Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem altinere noga idi lewru October hitane 2024 yam le sappo e jidi yablike cinema e chapan nay e joy maison la presse Bamako do jottina on kabaruji de kiki de hande woni Alice Cisse kanko Seydou Daw wonto ko gijande to nyono kanyi e markala demo gombe tombe kanyi en ka holiti wiide mila e feeso kettal mu em hitane hikkangal ka ana lato dum misabi to goji modu mata de lendi e mangal mudu fulati sababu nabbinde ndiyam mayo go fa jabbito de dido nokkule gonde le region sigu holita ma wiide ko buri hectareuji temede tati ndiyam bonni gese ndiyam bonni le nokko won fedde nem noddirta kaf kanyi ka ana nawtorol nyalawma hande o machine goto fa anda al adara duubi di yimbe le yogabe bo hasindine mudum fa wada piide mako yogaji jogi o baram edrade fam e le journal amenga dossier de la semaine amen yoro mo hande o ana yowi e do vidéo de surveillance malin kobe hewbe kam en ka ana nawtoro dido cameraaji le nyalo mo hande o fa anda hobe woni gujjonodo wem hodu fu sariaji le holiti fewde e majjo ngorom e dara dum faamu le journal amen gal secret hebe non sembe kabaruji dum joganon kiget hande bismillah modo me helale dum toboji modi mata de leedi amen di hitane hikkalati ke sababu nabbinde ndiyam mayo go fa jabbito le nokule kewde le region leedi amen di kanyo en demo gombe tombe kanyo en ka holti wiide mila e feso kettal mu em hitane hikkangal ana lato non wordi le region nyono kany e markala ana le region sigo holta ma wiide hectareuji kewdi wondi ndiyameji di mutini le on do nokku kana kobe commune gombe le dido nokule kanyo en ka holti wiide ana sugli sanne fewde e kawaru majju e be narda be gado noddan fewde e goldi mabbe faabobe la demo gombe tombe kanyu en kan heba sultide fa keben famtar keddem Omar Waygelo e Jeneba Diallo
markala be koliti wiide ko yatta hectare ngaji temetete e sappo tete dum won ko ndiyan dan bonni ndiyan kammo kanya fa yotto ndiyan mayoji nokko noddirte do gumbugu ko yatta hectare ngaji temdere chapan e joy bonni ton Amadou Sibi maire markala hali tidalono worri
les parcelles
ndiyam na wi geseji maro kewdi nyalama hande woni tidi hectare uji temdere chapan joy jehi e gumbugu do suma bugu nyamale geseji maro fof jetti noma ko non ndiyam na wiidi ko ni wori e gure kewde hono
village comme tien
non dum wori yoga e gelle gondle lamu nyono office Niger be collective non ndiyam dan hewirino dum matte sanne ko nayri bangal demangal kedde mo kanko no dit jitra wore kanko lami remobe nyono
ndiyam bonni sanne no kuji kewdi to gese maro woni dum non matete e dow kettal ngal sabi maro horsinani ndiyam kewdam
tawi wiide kammuji di kany ndiyam dan heewi fu kanko ministre kumido kabaru demal leedi meden di wakande mo yottino le office Niger nde o wi demal hitande hikande dum yarta ciagal ko nayri bangal ha buri mo kanya fa yotto nyamri tam ko yimbe be kuli ko an dada sari mudum e ngaram famtade dum le jonte ngaroje de
sakrabe andon dido kabaruji fu ana wawi hebere do beme ande to do hello amen Facebook na do konto X mo nodirta no Twitter malin kop yoga be kam en ka holtama wiide riwama yude Algeria wartirde nokku mum noddirta tenzawatan kirtudo hakkune kirtudo bangay odo bangay leedi amendi le wi kanan kobe fedde kumani do malin kobe diwaabe be do balebe riwama yude leedi Algeria wartirde tenzawatan ka ko holta e mudum ko kayo gonga be koliti du wiije alhal mo yimbel njohobe njola woni le nido leedi le nyalawmo hande o ka ana sugli sanne fa keben famtar anne ko Ousmane Diarra kan woni lamido naldo dental haltan draman mayga do festango mumin sendebu
ces personnes
espèce ribabe tizawanten wona malien tanon senegalais en gambien en kany burkina be et sierra leone en ana hen don gonden joni tidalaji kewdi ana hakkune tizawanten e leydi mali sabede kabo anaton kany sifa kulol kewdi bibe leydi mali de be jottiki fu be kota juudi mun kayoka be ewoya ONG ngaji hono OIM sabede inde mabbe wala le majjun satu ONG yimbele aniaji lobbidun anaton gouvernement dun ana wawi daranade kabaru ma
éliminatoire zone UEFA A Coupe de l'Afrique des Nations du Colbe Bengala dubi sappo e jiddi kanyu ka waran fuddude talataare hande do nogay di lewru octobre hitane 2024 fewde e majjum mo fedde kafune ka wadi analyse ngal yogaji ciagal ko wadi dum ko leedi Guinée Bissau Sierra Leone kanyu en ka hebi wartude le do pide leedi Guinée Conakry kanyu ka ana takka sera faham le majjum leede kebbe wadde qualifier be dum woni le pool A o ka ana leedi Senegal Liberia Gambie le pool B o ana leedi Mali, Sierra Leone, Kenya, e Mauritanie, waran tawtude leydi Guinée Bissau, pide de fu waran wadde nokku mum noddirta Thiès, Stade Latjor, leydi Sénégal. Fa hande dedo may o machine mum kanata on hala mudum mo do woni imagerie par résonance magnétique do woni IRM mo do woni ko kaf nawtoto le nyalawma hande o fa anda al-qadara dubi de yimbe le yogabe be hasindine mudum fa wada pide mudum yoga jogi o do machine kan hodum hono fu o exact hono fu analyse ngaji mako wadirte hodum fu o nafata fa kebe famtare anni ko kanko docteur Alidou Maiga o docteur Bangal Milki Sembe Chaldi o haltani Khalifa Goitado Festan Omar Waygalo.
Miden
nawtiro dum famin pama dal gadara no dubi jomu hani warde yudum masin non hono masin ngaji goddi bi worrino sukabe ngado birki sembe celdi be don gaddete sumi jewto no gemudi en warata sa jewtiki no ge jomu de worrino tan a faman dum no dub mudum gondi e yarde wakande ekintino o nomande on do wakati fur mi biata o wattana hore makko hakkille o famono sukabo hani gollidinde be sebe de won dal gadara dubi kertadi demo waddata sukabe fu so waddi sukabe hokkabe fu min kala hon sukabe o haja du mudum be min bi haybe wonbe bawda gollidinde non golle o wuri
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
fa wawde buytude ngulkaaji di commerce jula be dum woni joyobe boutiqueaji na jogi be magasin ngay ko heewi fu ana juina camera ngaji dame mu em nandu no nukule mu em o do di do camera ngaji ko heewi mudum fu ana bama video ngaji fa yeto futu ngaji himbe yogabe so bami fa be do himbe kanyo en ka matin ngulkaaji le nukku mu en tam bama di do futu ngaji nadu video ngaji yiltina do bem ande to buri fu do TikTok nadu Facebook wakati horbe ngada noddango fewde himbe yobe di do futu ngaji nadu video ngaji walla be labbe nanga be do bel so be nangi ben do horobe kolliti wiide wonko be dokkata be hono jawdi fa ke ben famtare hono dido golleji fu wodi yalla sariya ana jabadi dum tafondati na fa ke ben famtare kedde mumini sende bu
jo inde camera le boutiqueaji mun yo wajibi non joni e hakkille jaagotobe hewbe be mila wiide yo dabare ndena gulobbo non
camera inflena
camera o ka na famu dum ana mawni san kiliya en be garobe yoga e mu em ana wayi wujude jeyo ka fu a tawan yimbe gadobe jami garmi to mudum ana heewi gujjobe ana wayi tawede kaaki ma yogaaji du ana wayi yaltude le boutique ma tawe a hakkilai so a yewi image ngaji di tam ara wayi andude hono dum yaltinira homo
Sony bebe mila wide be kebi dabare lobbo nangude wibe saria kay anadu nawturade dun yo dum holiti wide Isa Meila Traoré hore jo martingol kabaru gollirde humanido renu gollo batakiji yimbele
ankade flagrant so won nangado ana wujja police m hani haltenede dum no yawiri kambe jeyi holitide lawol kangol jokkel jong fa lugagol wade bangal mudum kambe tan woni jamiraabe jogade e nawtarade dido image ngaji jom boutique na dum magasin hana fe yiltinde do beme ande to dido futu ngaji na dum videoji
be tabbay sariaji muna anambawi jukkede andini wide Ibrahim Ben Mamata Touré duke ande kabaruji saria leedinji
yeltinde do beme ande to dido foto ngaji na do videoji tawi a yamiraka yo yeddugol sariya yurude to yimbel ngadobe dum yimbel njetebe hembe so wanani jugement mu em wadi so tabiti kambe kabe wuibe fay hune holti tawide ele sariya ka be wuibe
anhani andon wide le lady mali sariyaji ana do kabaru jo ingol kamera yo dum holti wide Ismaila Traoré horejo martingol kabaru gollirde humanido renu batakiji yimbele
so aju ine camera nokuma wan lawi de kanda jokude wajibi camera o ju intake to heba fu o hana du ju ine do fewtine yimbel gollobe wakati fu so aju ine camera to mada fedde ne be nuddirta APDP lawi de holiti di wajibi kina jokkaado
APDP
rafita bugollo sariyaji di ana wawi lata de sababu jomu udde ndeno ana hani be nawtoro dun e hakkille
sakrabe hikidi be andom hanka senka on bawi hittade ido kabaruji fudo whatsapp on gadam odo numero 75 99 76 19 nadu on jehi do hello amen facebook on ito icon amen whatsapp on bawi hittade ido kabaruji fu kany e magazine amen ngaron jokkodo jom odo vianmu on gadam 37 321 mer no nga fandi fuki na tawdo bu noga credit le telephone modo on fandi hefi nokdo ser yewtere amen waran jukitado salam yawtere amem kertanaɗo rewɓe ñalawma hannde o mi kalam haala projet mo ɓe noddirta duutoloma ɗoni debbo yo darde galle oɗo projet yo waɗama yallana faaɓo rewɓe ɓe faaɓe keɓa daranade hoore maɓɓe eɗum windi ele imma daraji gaɗaɗi 16 lewru octobre ɓettindu sibi le ñalawma kertanaɗo le adnaro allah ndu rewɓe gomɓe le créduji ɗi oɗo projet duutoloma o milliard uji jeɗɗi sefa ɗum warata fedde nde mi noddirta affaire mondial canada kañum darde e muɗum le gollidal hakkude makko e alliance mo mi noddirta agricole international arkia touré kañum yeehi hawroyi hem anni ko heɓani hem dow hendo festango mi e oumar waygallo en kiire jaam nokku noddirteɗo sibi goɗɗirɗo gallure bamako nde kiloji deɓe jeenayyi min goni ko yettitoɗom rewɓele temeɗe nayom ɓe golle mumen nawri bangal ndemal iwruɓe laamu kaayi fa tawde ni hawrti ɗom fewde ñalawma kayinaɗo rewɓel gomɓele kiriduji ɗi haalaji mabɓe ɗi ka sembe muɗum fuu nawrike bangal ko sariyawol ɓamagol kolitigol wiide temdere leydi kandi remede fuu 15 ɗi ka rewɓe kan e jokolɓe hani hokkede ɗum wayde tabitigol oɗo sariya faale ñalawma hannde o ka dental rewɓel gomɓele kiriduji ɗi kañum en ka famay ɗum feyi ñagate gundo ka misogo kañum woni laamiɗo dental ngal ɓe noddirta fédération national des associations de femmes rural le ñalawma hannde o
la décision
oɗo anniya jaɓanaka yimɓele ɓe kañum yata min kana hokkede nokkule ndemin darti famin keɓ papier ngaji ko wiyete ko ana heewi sanne rewɓe ne wonɓe ɗe kiriduji ɗi ngala
bawɗi
oɗo jooɗa haala laatike sababu e juuɗe secrétaire général fedde wonde ne ɓe noddirta convergence globale de lutte pour la terre ɗon kaɓontoɓe yallane heɓa leylto rema masakkone tewtude andude hoɗo woni le golɗo sariyawol hoore nawrugol bangal ndemal lewi oɗo gorko saabi nesuji gonɗi le leydi amen ndi kañe finatawa waɗi so rewɓe ko heewe mumen fuu kañum en ka wala hakke feewi bangal leydi
la difficulté
laji ɗi nayiri bangal hokkede hakkillaji lobbi sina yimɓele ɓe paama yo ɗum wona sakkade diinaji mabɓe ɗum wona sakkade finatawaji mabɓe rewɓele ɓe ɗoana jogui darɗe no jalini ɗi
woni
hoɗum fuu saabi so laamu le leydi amen ndi ana ronki fa ham gollirde oɗo sariya masakkone wonko sifoto dow hen
dans les villages
ɗeɗo gelle kañe ko nandi e muɗum laamu ana wondi yaltiddo hen politique iji yalla ɓe keɓa ɗo mi ndema ɗum ne yo wajibi noon yimɓele ɓe kokke hakkillaji
sensibilisation
suudu ministre kumaniɗo yirwere rewɓe sukaɓe fayo to galleji le leydi amen ndi ka holliti wiide dabireji ana wondi fiyede fewde e majjum noon yaha hollitiri wiide kanko docteur ndure kadiatou sanogo o goto e juɓɓinowo to golleji muɗum
miɗen jogui heƴƴoji kono ayiɗi bangal jangguinde ɗeɗo rewɓele no haqqeji mabɓe worri kañenoɓe kani heɓirde nokkule ɗoɓe ndema caggal muɗum ndu noɓe kani waylitirde kuɗɗe ɗe miɗen paaboɓe ndu noɓe kani tottirede haqqeji mabɓe
oɗo immadara mo ɓeɗo yimɓele wondi wadde goldiɓe mabɓe woɓɓe hono projet mo ɓe noddirta duutoloma ɗoni debbo kañum woni daragal galle ana faabo ɗum oɗo projet ɓanguɗo le mars hitande 2021 ana waɗa immadaraji mawɗi le région kulikoro joyla san sikaso fayato sigu madame jakite fune diara kañum woni laamiɗo rewɓele gomɓe le kiriduji le laamu kulikoro
ɗon ndungu o projet mo ɓe noddirta duutoloma hokki ko yata nayyi capanɗe joyyi rewɓele wonɓe banamba kolce nogay rewɓele wonɓe nokku noddirta ɗe beele ko kolce nayyi le commune wakoro ɓe paabiki du ko yata pelle 15 ɓe jaltini jawdi ko ɓuuri milliyoji 83 ɗum laadiki sababu du soko yata hectare ngaji temdere ɗo remete heɓa
fanaji immadaraji oɗo projet moɓe noddirta duutoloma yo tewtude yalla rewɓe ko heewe mumen fuu ana heɓa leydi wawi wadde ndemal dow muɗum wonko ɗum nafi dow noon hollitiri wiide madame diaw kadiatou tall kañum woni laamiɗo rewɓele gomɓe le kiriduji le région ségou
avec ses coopératives de base
pelle ene gondi e faabade baale rewɓe gonɗe toon ɗe yalla miɗen dokkidira hakkillaji lobbi fa rewɓele ɓe keɓa nokkule ɗo kani remde ɗeɗo nokkule duɓe tawre
kawrtal ngalngal nokku moɓe noddirta sibi ardo m hewɓe projet ngaji goɗɗi waɗi immadaraji ɗe hen umu fune kone yo goto e hakkude mabɓe le projet moɓe noddirta faham duutoloma
wattu joni miɗen gollida e ko yata pelle capanɗe jettie ɗiɗi ɗeɗo pelle ko heewi majje fuu yo
appelle rewbe le non don fedde no dirta as profere fina faire kanyo ko nandi e mudun no kani jenginirde rewbe le be fati kiryanta ko wada ko ne rewbe le worbe ko nayri bangal fina tawa kanyo fa yotto no wattu wonde waylitirade
changement climatique
rewbe le gombe le kreduji di antiranobe kenyem hono rewbe be ngala jike fei ka hebi faba muya iude to projet mum no dirta dutuloma yala na heba wadde imadaraji fa darono hore mu en le nokoletu be ngoni fijoji kewdi di jande hebete mudum bangal hono watte yalla rewbe an heba faabe fa heba leento way wadde demal kawrtangal timmiri